Także nie. Luna!
Luna! Luna! A mogę to... Ajajajajajaj!
Kaku!
A co mu to robię?
Zamanyo kala kala zanga pangtin gupocho gapa kishim bombo munyu tuye na lojo chimo. Ay bangi as lodo pumange windem chondolo kiche mocha nina magagala setwela mazo. Ingo ni tite giling samu keki coast gabe gapogelo ajini go bangi asina ni coast. Kibele skakeni kuta gule posti kulo mapuza nezinja nkosu msise inga kongos. Usuge mboni sinko kota washaya ni wane kata geskakeni mpugu mlente bankoba ngegani. Mfaswe kosa nkosi bantu nyinga pshungu mani ngabe ngone bani siyo teta pambili mfana wama.
Mende sobe story nje dek. Hey, kazo utu kwe kala mtsi. Nginga, nginga, nginga. Hey, ukunala bathi abezwe ngisho kamchazela kangakanani. Umuntu omthetho nje eyi uyangezwa kwayena.
Yo, esami story sewukuhluka inyanga ephelile. Sonke sasiholile sefresh sonke ngekhoba ingcolile. Ubhinyu lokuzile isikhathi sesambile. Ngithenge Russian bear for his out ingane ngapha zisibhekile. Ukushisa kwaqala kugcwala omaphuza front line. Lapha nginake lutho ngidlela isibhiyane one time. Elodwa loku elibhizi likhala ngokuchithela isikhathi. Ngitshela ukuthi mhlampe inhloso yabo ukusimoshela iphathi. Ey, elodwa lavele langibamba lithi mina impela ugqekezile busuku ngakamama. Kukhona ne-footage nokuthi bengiphetha abantu abadala. So ngiyadingakala ukuze ngifake imibuzo eminingana. Kodwa bayangithatha so that ngizokwazi ukuchaza kusasa kwehle nezafara. Baneshow yimina loyana. Kuqala hlehla njalo kuyimanje ngiyiculela unoyana. Kophela sofana umuntu omthetho ngisasha ngiyenomsolo.
Kukho mnandi ukuboshelwa icala ongalazi. Kuthiwa kunofakazi secacile. Ngizofela phakathi kunemeda phakathi. Kubalwa ama-drugs kanye nemali. Kunegole legazi abathole lishiyafu yokuyimbali. Manje mina umsolo. Kuthiwa imina wabonwa mhlazane eshona ngangikhona. Kuthiwa imina wamjoja. Ngiyavuma ngangikhona ijuphane ngaxova. Ngabakhuthuza befile vele omaphuza bangikholwa. Bengidlula ngendlela ngibona amagedlela. Kugcwele amabhodlela mengifodela. Ngase bekuqhuma igeja. Tekhi ngiyidalela kule moto ngiyikhuthuzela. Ngekho zongifojela ngemthe mgaqweni mengithatha ukubheka. Mengivula imoto yokuqala ngifica ama-drugs. Ngifica ama-drugs kanye ne-R5 ehlezi phansi. Kube kushayisa umaphuza dobule emisetha ngilale phansi. Leli cala ngilazi ngiyaxakeka mekunanofakazi. Yeah. Fela amacala abantu. Dazip. Sifela yona imali bafithi. Siphilela yona. Siboshelwa yona. Amezo ngifela ama drug dealers engawazi. Hey, ke ngaphandle bafethu.